touch, touch. Unakidot kwa fesi we mtoto wa mama. Nikika cheka piga na koka meni mara. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Yako mapozi ya medatisha. Gozi nyororo mtoto tajika. Monica, Anita. Solo solo kwangu kagita. You falling with the lover. My baby, my bobo. Ataka na bata kupigia. Tafadhali acha uchoyo. Nitaku follow in Insta. WhatsApp mpaka Twitter. Ukikatika Snapchat send me a picture. I kolo 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 baby. Taku kole. I follow 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 you. Taku follow me. Unakidot kwa fesi we mtoto wa mama. Nikika cheka figa na koka meni mara. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro.
Kapiga kako kameni mara. Kila napokona macho anadondoka. Hakia nani ulivomika. Mwenzako mina hisi nimechizika. Ni wangapi wazuri. Nilisha wana wenye kuvutia. Ila wako uzuri. Nani umenimaliza. Ni wangapi wazuri. Nilisha wana wenye kuvutia. Ila wako uzuri. Hakia nani umenimaliza mama.
I kolo 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 baby. Taku kole. I follow 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 you. Taku follow me. Unakidot kwa fesi we mtoto wa mama. Nikika cheka figa na koka meni mara. Meni mara. Shiro, meni mara shiro, meni mara shiro, meni mara shiro.
Hata kiuno ni kuchombeze, ukinipa ni kudekeze. Aha. Na minataka nione, nicholege kileleni.
Ni kuchombeze, ukinipa ni kudekeze. Aha. Na minataka nione, nicholege kileleni. Unakidot kwa fesi we mtoto wa mama. Nikika cheka figa na koka meni mara. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro. Meni mara shiro.
Some right.